sukaaɓe jokkolɓe jam ñalle moɗon oɗon gonde heɗade heejo kettinoɗon ngo min Ousmane Ñaly Boly miɗo woni on ɗo miɗa tawdade Oumar Waygal. Oumar Waygal, hono gorɗa?
Miɗo selli Ba Soulaym, alhamdulillahi.
Kabaruji ɗi heɗon ko joguiɗani toon hannden?
Aywa, holno mbiram yontere nde fou si ami fam watti junga e mbosso o ɗiɗo kabaru joni ɗi jaltitanmi ɗon holitindi wiide heeɗo studio tamani kañum yitumo wuuro muɗum fo waɗi e jakkiti yontere nde ɗo gomo koɗɗo yewtere meɗen nde noddirten mini mag nde waran yewwade ko sukaɓe ƴewtuto ƴiƴa muɗum e ilana tawi le dewle nafa hoɗotonge muɗum e garanti miniren holno gatten yontere fotno birki sembe calɗi fiwgol ballon ligue en hollitindi wiide deuxiéme journée ɗum won ñalawma ɗiɗo bo ɗon fuɗɗi aljumar ƴaɓɓinoon nde ɗum jokkitite nde yontere nde fouɗi.
Fuɗɗugol golleji heeƴo noddirten programme jeune e yitumuru studio tamani waɗi le yontere nde. Oumar Waygallo,
noon wori le cekkiti yontere ƴaɓɓinoon nde ɗum waɗno Ousmane Ñaly Boly nokku noddirteɗo ex cinéma Babemba. Yimɓele hewɓe kañi en gonno toon, yimoɓe kañi yaaɓe ƴewoyde e jiltini microji meɗen ɗi won yimɓele seeɗa ɓe landi ɗon toon.
Joni projet sukaɓe studio tamani miɗo yettigo yara yesso tinnare tiɓɓirako heɗanago cuka cukalangadu fou ana yettigo fa sanne. Yambel nde e hakkillam ka fewi, min mbami min jimi yo hakkillo lobbo fanda go heeɗo sukaɓe fabatonɓe ɗum fawarde e walla e wattande hakkillo golleji e kabaruji leydi meɗen fewde e kawral yimɓe e leyliga.
Jam hakkunde jama watta jam le Mali, ɗum wonno sisli édition sappo ɓo fedde chrétien ɓe noddirta fédération des églises évangéliques baptiste du Mali.
A woofay fewi Ousmane Ñaly Boly, ngal ɗo kawrital ana wondi e wadde wattu jonoɓe kokki jamarde hakkillaji lobbi kawrital mabɓe ngal ɓe gondi e wadde les régions mofti o. Keɗemo kanko docteur Mouhamed Ibrahim Yattara o, yo kanko woni jokko laamiɗo ɗeɗo pelle le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen ɗo seware ɗo.
Ce sont les premiers
goni ardo en andu kabaruji deƴƴere. Ɓeɗo sukaɓe mbirama e andande deƴƴere, ɓe janginama hen, ɓe laatoto yuɓɓinoɓe golleji deƴƴere. Yo ɗum waɗi so sisili cuɓaɗo hikka o Somali deƴƴiniɗo, mbiɗen yiɗi ɗum andinde cuka cukala nga jande lingil fanda
deƴƴere.
Fa hande en keddoto mofti Oumar Waygal ɗo e hokkude en inde émission ngaji kiɗɗi ɗi sukaɓe ɓuuri horsininde yoyoyo ngaji ɗo Mali ɗo.
Mo andunomi o ɗum woni mo noddirta génération 21 ko heewi sukaɓe yimoɓe le leydi meɗen ndi keɓi dow hen ande duuɓi sappo e jetti ko ndeɗo fedde fuɗɗi golleji muɗen. Ɓe gaari wadde yitumo wuuri mabɓe o le région mofti. Ngal ɗo kawrital ɓe gaɗi ɗum le nokku noddirte ɗo village de Kane ɗo Sewar ɗo le ndeɗo yontere. Keɗemo kanko noddirte El Hadji Amadou Diop ɓurɗo anditirede Diop El Pacifico komo sifi dow hen.
Ana horsi andudo ɗo woɗɗi amen ɗo won golloɓe komin gollata ko fa nafa hewɓe du. Ɓe ɗum ɓurata nafa du fou hawroɓe e yewtere rapoyde. Ana horsi somin ƴaɓɓorike ga haaldude e cuka cukala nga godugal e ngallu gaɗo wa rap moti seware kañum e ngalluji cercle ji région.
Farde meɗen yaade e yewtere meɗen mini mag nde kabaru heeƴo finata wa wonko joguiniɗa hen toon.
En kalan haala kabaru jimi ɗiɓe noddirta régué. Jiɓɓe régué fou an mbawi yaade nokku noddirteɗo club Africa ley jamma hannden hollitindiri kanko noddirteɗo koko dambale omo hanni fiide toon wakkati so nogay ɗiɗi yamde ƴaɓɓirima sillimaji capantati. En jaran yewtere meɗen nde ɓe noddirta minimag.
Yewtere meɗen mini magga yontere nde en kaalen haala ƴewgol ƴiƴam muɗum fadde muɗum nadde le dewgal.
Hollitinde wiide ɓeɗo sukaɓe wattu jono gonduɓe wadde dewle muɗum en ana gondi e ƴewtade ƴiƴameji muɗum en. Nafaji hoɗo tongui dow hen, hoɗoɗo so sukaɓe ana gaɗa ɗum, hoɗo fou woni koɓe kaaja fati yalta le hen. Fa keɓen famtade garen keɗɗe Mamadou Sama Sow ko fewni en dow hen.
Ƴewtagol ƴiƴam banggal ñaw sida, ñawuji duuɗe ko nande muɗum, yo gueɗe ɗe yimɓele jeliɓe wadde dewgal ani hinade fadde mabɓe huncande
ɗo. Yo ƴewde ƴiƴam muɗum paade waɗude suudu. Hannden ɗo gonɗen ɗo ɓamroɓe hewɓe gaɗata ɗum. Sukaɓe noon kolliti ɓamde ƴiƴam muɗum se anda no wordi paade wadde suudu wona ko horsi.
Mi ƴewta fewi ƴiƴam fadde dewgal am mi waɗa fewi gulɗo ƴewtagol. Min kay mi ɓamay debbo tafun ka ani e hakkille am wadde ɗum fadde haɓɓugol dewgal am.
E wi dunke e faamu cellal andadde no ƴiƴam mum wordi hana yeɓede ley toppitade dewgal hore mum ana faabo du rende sukaɓe waroɓe jibineede ɓe fawarde du e andande ñawuji goɗɗi bawɗi torrude. Docteur Salaha Garba wonko sefi hen keɗoɗen mo.
So debbo no jogui ñawuji duwol ongo jatiraɓaɗe ɓiyiko gorko e debbo foof no jogui ñawu lolliɗo drépanocytose ana darraɓe patifiɗe ɓamodira saabi ɓiɓɓe ɓeɓe keɓata e muɗum keeɓa ñawuji kewɗi antiɗi jaati ɓe kiɓɓina duuɓi noga. So banggal ñaw hépatite B o kay jomuna e waw jaati salade ɓamɗo debbo ka ko ɓuuri hewde yo ñaw mo malikoɓeɓe foof jogui. Nden nokkuɗo yimɓele yata ƴewtade na woodi noon nder leydi Mali saabi muɗum yimɓele hewɓe ne jaaha noon ƴewtade.
Fa ɓamroɓe duñƴire yaade ƴewde ƴi amu en donke en faama cellal noon darde gouvernement e kañe ONG ngaji ɗi fo ɓeyda tekkide kumel
ɗo ONG ngaji kañe laamu o kani huncande hoore haybdo ɗum nder région ngaji ɗi foof dowotoremɓe foof yalla yimɓele na ɓeydoro faamu du nafaka ƴewtade ƴi amuɗum fadde dewgal.
Dunke en cellal tindini sukaɓeɓe gartan hakkillo ndenno onon sukaɓe on paami ko wiyete teedade ñaw ɓuuri sawrude mum.
E jaran joni kabaru hara cal yambere sappo ɗiɗo ɓerɗe ɓe min jotta juge africain 2019 ana jokkini rabaɗe leydi Maroc maroje.
Fiyoɓe ballon le leydi Mali ndi caggal koɓe kawiɓe leydi Burundi ɓe kikiɗa koɓe kani fiirde leydi Ghana miccitiɓe wiide Burundi ɓe gattino ɓen baddi tati ɓen keeɓa e fem baddi goto.
Baru hollitinde wiide le o wattu goto championnat national ligue 1 ana jokkini.
Ɗum woni ñalawma ɗiɗoɓo o soni gawo hawriti AS Real ɓen bomo koɓeɓe kiɓi ɓen batti ɓen baddu goto ɓen keeɓa e fem baddi fedde noddirta association sportive de Bamako birmede fo gaɗanayi avenir club tumbuti ɓe gatti ɓen baddi joyi ɓe keeɓa e fewɗum baddi. Wolitindiwide fedde nde noddirte isfas nde hawi fedde noddirten asom nde ɓe gatti ɓen baddi tati ɓen keeɓi baddi no gotel fahande ñalawma ɗiɗoɓano wonde jukkitede kikiɗa ko kañe janggo fo.
Sen jeeyi caggal leydi meɗen ndi suka Mali pio ballon holitama yeyde o suɓama le sukaɓe capanɗe joyon ɓurɓe wode ballon IFA woni cuɓiɗo ɓe sukaɓe omo hitande hikkande omo wawi yiyede ley wuunde europe nde sanne.
Omo noddire Amadou Haydara duuɓi mokkano mbaara e duuɓi nokke e goho oɗo suka mo fewni leydi Allemagne ndi nokkumoɓe noddirtereɗo Bullet Stick kanko noddirteɗo Amadou Haydara o micciteɗene wiide le leydi Mali ndi jaati o ekkiti hono fewgol ballon ngol le coupe d' afrique nation o ɗon 2019 do omo wonno le jaga buule mali ɗe.
Oumaro way gallo a jarama e yettinide kikkabaru.
A jarama a duniyani du
sukaɓe jokkolɓe on jarama e heɗade kikkabaruji ka patidille fa hande on gara hettinade yewtere tous o gre nde ɓe gaɗi ɓe ngallurema sévare